loli le 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 le. Achita miso sa imo. Yeah, yeah. Lo 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 lo. Eh, I think it bato bato bato. Ujagomboa moyo wangu lipowekeza mama. Eh, mwenzako pato pato pato. Umeufunga moyo wangu utalekeza mpona. Eh, maripo ni duniani aera kwestabiwa. Ipo siku talipa. Changamoto mitihani na kadhalika tumumbiwa yatapita. Yeah, eh, ile michezo kudo do ukaudonyo wa moyo do do ukautoboa my way. Eh, when you were on a doko shino mengo wa kukicho cho ukanchokoa my way. Yeah, 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 yeah. Ah, ah, mwingine umempenda we. My baby we, we, we. Mweza kwena nisumbu akiri. Mwingine umempenda we. My baby we, we, we. Penzi kwa moyo kalijenga. Yes, umeweka no, 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 eh. I don't live without na kupenda. Japo mbali umekwenda. Unaninyanyasa no, 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 cho, cho, ukanchokoa my way, yeah, yeah, yeah.